Man.
M Beats Music.
Vanona Chongo.
Diga Pongo Man.
Let's on it.
Mwese si waju.
Exclusive from our friends.
Mwaminda lomba kwa jula miriango.
Ndashengwa kusegwa.
Alwa nivandilwa na mebo bahula.
Ndashengwa kusegwa.
Mwaminda lomba kwa jula miriango.
Ndashengwa kusegwa.
Alwa nivandilwa na mebo bahula.
Ndashengwa kusegwa.
Cha bless. Mi bambi liba unangani di persons. It's the gift and the guest. The things we chase. We pray for the best. Prepared for the worst. Kai finga nileso nisini funofelo kates.
Naya mbaka bine mu maketi. Anka labaseka ni bimi sasa fumu sacheti. Anka labaseka bine ya baba na masheti. Anka labaseka tikapisha atini maseti. Honga seke no seka. Mami nda lomba go jula majozi. Halawa magozi, handi kuntikali sine alozi. Kue ni pukuteni misozi. Ahula bandiruwa na bamungaba. Muba njiri dende gomba bababa. Ndiri mtu wa ndime jilababa. Ndia wakaba huya kaba popo hapa. Mkela kuli chinda galubiha. Muji hunda katenda galudiha. Humba chinda jitame kwa kuluvira. Hilu bono nda jarame kuluvira. Baile kundisega ndemu jangu. Ndali seni po dali sabe nangu. Ni machita kiva pwine penangu. Bandali seni munjira hinangu. Waminda lomba kwa jula miriango.
Ndashengwa kusegwa.
Alwa nivandiruwa na mebo bahula.
Ndashengwa kusegwa.
Maminda lomba kwa jula miriango.
Ndashengwa kusegwa.
Alwa nivandiruwa na mebo bahula.
Ndashengwa kusegwa.
Cha bless. Mi bambi liba unangani di persons. It's the gift and the guest. The things we chase. We pray for the best. Prepared for the worst. Kai finga nilezo
no, nisa
nifunuferu kates.
All my friends are doing better. Kumbila neba. How come if you kuloni wala wala. Mtu wa beba. Nina matemba. Nga kuko medega. It's like palo bacho lotina bwela mkusa kila cheda. Rolling abana wa sangoma. Gulisa kulima customer. Still pushing but ina mizila titina koma. Sound ina shoma. My flow tina soma. Apangani kudana ngani na vene azo. Wani matana. Lopama. Bosin kima na bama chama. Nine pa musanda. Kakufikila washama. Fisa mavest no punchline di no slanga. Banona chongo baka chumpila mwani banga.
Mwaminda lomba kwa jula miriango.
Ndashengwa kusegwa.
Alwa nivandilwa na mebo bahula.
Ndashengwa kusegwa.
Mwaminda lomba kwa jula miriango.
Ndashengwa kusegwa.
Alwa nivandilwa na mebo bahula.
Ndashengwa kusegwa.
Cha bless. Mi bambi liba unangani di persons. It's the gift and the guest. The things we chase. We pray for the best. Prepared for the worst. Kai finga nileso nisini funofelu katest.
Pinche diva king. Chuvasa tihao. Cross money mono TC. Star boy web. Sparks maza book. GS maza book. The book.
Exclusive from Hot Vibes
and Beats Music.